Timoteyo wa mbere, umutwe wa kabiri. Mbere ya byose, ndabihanangiriza ngo mu masengesho yanyu, mujye musabira abantu bose, mwinginga Imana kandi mwishimira ku bwabo. Mujye musabira abami n'abandi bategetsi bose, kugira ngo tugire amahoro n'ituze, maze tubeho twubaha Imana, kandi turi inyangamugayo. Ngibyo byiza bishimisha Imana umukiza wacu, ishaka ko abantu bose bakizwa, ngo babashe kumenya ukuri byuzuye. Hariho Imana imwe rukumbi, kandi umuhuza wayo n'abantu n'umwe, nawe ni umuntu, ni Kristo Yesu, witanze agapfa ngo abere inshungu abantu bose. Icyo ni cyo cyemezo cy'uko Imana ishaka ko abantu bose bakizwa, cyatanzwe igihe kigeze. Ku bw'ibyo, nashyiriweho kuba umuvugizi wa Kristo, nkaba n'intumwa ye, ngo nigishe abatari Abayahudi ibyerekeye Kristo twemera n'ukuri kwe. Ndavuga ukuri simbeshya. Ndashaka ko ahantu hose abagabo bajya basenga barambuye amaboko, bafite imitima iboneye, badafite umujinya cyangwa impaka. N'abagore nuko, bajye bambara uko bikwiye, birimbishe nk'abanyamutima badashira isoni, atari ukuboha imisatsi no kwambara imikufi ya zahabu cyangwa amasaro y'agahebuzo cyangwa imyambaro y'igiciro gihanitse, ahubwo umurimbo wabo ube ibikorwa byiza bikwiriye abagore bubaha Imana. Abagore bajye biga batuje kandi bubaha ku buryo bwose. Sinemera ko abagore bigisha cyangwa ngo bategeke abagabo, ahubwo bakwiriye kugira ituze. N'ubundi Adamu niwe waremwe mbere, Eva akurikiraho. Adamu si we washutswe, ahubwo umugore we niwe washutswe, maze acumura ku Mana. Nyamara umugore azakirizwa mu ibyara nakomera kuri Kristo twemera, akagira urukundo, akiyegurira Imana kandi akaba umunyamutima.